chochote kutosha, nilitamani kumgusa, umbali uliponifika, machungayo yakakwepa, utayari uliponifika, chumbaya yakasepa, ninge wish today, nipoke, asoke kwa ninge wish today, nipoke, asoke kwa ninge wish. Nitakutafuta kila kona nikone, nikone, nikueleze jinsi gani you are the one, you are the one. Nipo tayari bayana kuzaga mazao shambani, ili kimwana nikupeleke nyumbani kwa baba kukaja, kwa baba kukaja. Moyo wangu wako radhi bila wewe, bila wewe. Niruhusu tuchanganye nyota zetu, nyota zetu. Moyo wangu wako radhi bila wewe, bila wewe. Niruhusu tuchanganye nyota zetu, nyota zetu. Nipoke uliponisoge na usiende mbali kabisa, nipoke uliponisoge na usiende mbali kabisa. Nitakutafuta kila kona nikone, nikone, nikueleze jinsi gani you are the one.